Matthew sura chapande didi ya jewe go'o. Aya chapande didi ya jewe go'o. Yaki chapande tati. Kirtari jomirawo. Ebender nyamu ki nyamdu. Se Yesu hocci burodi, yetti Allah. O sendi dum, o hocci tokkube mo o wi'i. Njabe dum nyamon. Dum bandu am. Don ma, o hocci jardugel ndiyam inabojam. O yetti Allah. O hocci bedam. O wi'i. Njare on fu. Gam ta'am, kanjam woni iyam am. Tabbitinaydam alkawal Allah. Dufetedam gam yimbe dutbe. Gam yafaki hakke. Emi wi'a on. Mi fuddita mi yara ndiyam inaboje. Na nyande nde njaraymi goddam kesam. Hawti e modon der laamu nyaako am modow. Sey be ngimi gimol mantuki Allah. Den be dilli hoccere nde ledde jaytun. Gada annabi Isa wi'i tokkube mo goto der mabbe hokkitiraymo. Ha joni e be der nyaamuki nyamdu. Duhumto sakkinki. Sey annabi Isa wato Yesu Almasihu o hocci burodi o yetti Allah. Den o sendi dum o hocci tokkube mo o wiibe njabe dum nyamon dum bandu am den bo o fuditi o hocci jardugel ndiyam inabojam o yetti Allah den o hocci bedam o wi'i njare on fu gam kanjam woni iyam am tabbitinaydam alkawal Allah dufetedam gam yimbe dudbe gam yafanaki be hakke dum e foda hakkillo meden do dalila sirru Allah dum mayde annabi Isa do gafangal wabbe hande e nyuma wiki na annabi Isa mayi do gafangal e be bi'a wattu dum wayway be annabi Isa ngari nangaymo se Allah hocci nandi mako ko yeso mako takkani go'oto nder tokkube mo den garube nangay annabi Isa on se nangi on ton on e be nyuma hanko woni annabi Isa den bo annabi Isa hocca yaaki dow amma o mayayi amma do to janguden e dun tabbitinana en annabi Isa mayi dow gafangal den bo Allah e tabbitinana en kadi dalila mayde annabi Isa dow gafangal gam do to janguden sharel mayde annabi Isa badake e be der nyamuki nyamdu du humto sakkinki sey o hocci burodi o yetti Allah den o sendi dum o hokki dum tokkube mo wato almajiri en mako o wiibe njabe dum nyamon dum bandu am maana burodi dum don dum misalu bandu annabi Isa torrotondu dow gafangal bandu mako o hocci kita kanuka enen be hakke njaraka amma o yarika gam meden enen bi adama be hakke wato kita kanuka ka Allah hitoto bi adama be hakke o hitake annabi Isa hocci kan don kita kan nder bandu mum yarika gam enen keben kisen diga hakke e kita Allah garay ka nyalde jango den bo o hocci jardugel ndiyam inabojam o yetti Allah den o hocci tokkube mo o wi njare on fu gam ta'am kanjam woni iyam tabbitinaydam alkawal Allah dufetedam gam yimbe dudbe gam yafaki hakke engi do wanginani en enjairi sirru Allah dum mayde annabi Isa dow gafangal naway gam hallende o waratan dow gafangal shikenan a bandu mako dum torri iyam mako dufudam ngam tabbitinki alkawal Allah hakkunde mako e meden enen bi adama wiki annabi Isa rufi iyam mudum gam yimbe dudbe ko bo fu koliibe mo gam be keba yafuye hakke gam non maide annabi Isa dow gafangal ngam yafanaki en hakkeji meden. Barka iyam mako dam o rufi. Bandu mako bo hocci kita meden ka enen be hakke kani njaren gam hakke meden. Amma annabi Isa yari kan don kita dembo o rufi iyam mako gam yafanaki en hakkeji meden. Gam bo tabbitinki alkawal Allah hakkunde mudum e meden. Gam non Allah wadi alkawal fu kolido annabi Isa mayudo dow gafangal rufi iyam mudum gam yafanaki dum hakke mudum. Allah wadi alkawal o hebay nattuki aljanna, o hebay yonkiki re'ata. Alkawal Allah won don to meden. Gam Allah e tabbitinana en der wolde mudum. Hu kolido annabi Isa mayi dow gafangal yari kita hakke mudum rufi iyam mudum bo gam hisnuki dum gam yafanaki dum hakke mudum. Allah tabbitinani en wiki o hebay yonki kire ada maana o hebay nattuki wuro mako ko bo aljanna. Der alkawal kingal Allah wadi alkawal e kakirabe Israilanko en e Israilanko en fu barka rufuki iyam dabbaji fu dum don bo un annabaku ko annabi Isa wadata. Gam non sharel wari gel annabi Isa tabbitinta alkawal ngal don ngal dum hirsaino dabbaji. Amma kanko o warama dow gafangal gam hisnuki en diga hakke meden. Gam dum wadata ko iyam dabbaji hisna en diga hakke meden. Iyam bo Allah wi'i in yonki neddo gam yonki neddo e der iyam mudum. Den bo Allah e holla en do e njairi yonki hisnata yonki. Wato annabi Isa hokki iyam mudum ko bo yonki mudum gam hisna yonkiji bi adama kalkaydi der hakke e kita Allah. Hanjum woni dalila, hanjum woni sirru Allah dum maide annabi Isa dow gafangal. Emi do Allah mabbitay berde meden hokka en faamu sirru dum njaben bo tokkoden gam keben kisen se paamen dum alkawal Allah ngal o tabbitiniri e lawol iyam annabi Isa gam yafanaki fu bibbe adama hakke mu'en to be njabi se fa jabudo se kolido. Gam non hande fu kolibe annabi Isa der sumpo kawtal tokkube annabi Isa e be kawrita gam nyamuki kirtari jomirawo gam siptorki maide annabi Isa dow gafangal gam yafanaki min hakke. Gam annabi Isa e hore mudum wi'i der Lukka sura chapande didi e didi aya bo sappo e joyenayi o wi'i ngade ka waduki non gam siptorki e am. Wato sumpo kawtal tokkube annabi Isa ngada ka hautuki ngada ka nyamuki kirtari jomirawo gam siptorki e torra e bone de annabi Isa yari dow gafangal gam hisnuki min diga hakke amin. Hanko annabi Isa e hore mako tiggi ngo sumpo umri bo dum wada ka waduki non gam siptorki e maide mako dow gafangal gam yafanaki min hakke amin. Gam non bandirabe am nanaybe se paamen maide annabi Isa dow gafangal na umbo maile yimbe koribe na umbo maide gujjo ko na umbo maide gadudo war hore. Amma annabi Isa mayu dow gafangal holluki kitaka enen bi adama gadube hakke hita kanuka ka njareten wondon en bawata bo kisnen ko e meden diga kan don kita en bawata bo kisnen yonkiji meden diga kan don kita seni kalken der hite jahannama. Amma Allah yida kalken hanjum wadi der bawde mako der yidde mako o wadi annabi Isa yari kan don kita gam enen keben kisen igam tan don bo nonno annabi Isa wi'i gam ta'am kanjam woni iyam am tabbitinaydam alkawal Allah dufetedam gam yimɓe ɗuɗɓe gam yaafaaki hakke. Gam non ƴiiƴam annabi Iisaa ɗam o rufi dow gaafangal ngam lootuki en diga hakke meɗen, ngam wartirki en seniiɓe e aadili'en yeeso Allah. Emi dow Allah wallay en, hokka en faamu dalila mayde annabi Iisaa dow gaafangal. Allah bo walla en tokkooɗen ngo'on laawol ngol hanko e hoore muɗum o sirii gam hisnuki en diga hakke meɗen e bawɗe sheeɗan. E kiita Allah garayka nyalnde jaango nder hiite jahannama. Joomiraawo walla en, nden bo tokkooɗen gam kisen. Amin. Matiw sura cappanɗe ɗiɗi e joweego'o, aya cappanɗe tati e go'o, yaaki cappanɗe tati e jowi. Yeesu wi'i Bitrus wi'ay anndaamo. Yeesu wi'i tokkuɓe mo, nder jemmaare nde'e on fuu on doggay aloyyam, ngam nder aayaare Allah wi'i, mi waray gaynaako, nden ornde baali ɗin cankitoto, ammaa gaɗa mi ummake daga mayde. Mi artay on yaaki Galili. Sey Bitrus wi'i mo, ko ɓe fuu ɓe aliima, min mi alataama ko seɗɗa. Yeesu wi'i mo, e mi wi'umaa goonga, hannde nder jemmaare nde'e ko njakardi hana a wi'ay a anndaayam nde tati. Ammaa Bitrus wi'i mo, ko ɗum wardayam e maaɗa, mi wi'ataa mi anndaama. Horiiɓe ɓen maa mbi'i non,